Before we read God's word, shall we pray again? Thank you, Lord, for your word, which is for us today.
Siyabonga kakhulu Nkosi ngezwi lakho eliqondene nathi namhlanje.
Please, may we experience you speaking to us through your word.
Siyacela Nkosi kwangathi singakuzwa wena ukhuluma nathi ngezwi lakho.
And that it might perform powerfully, changing minds, hearts, and lives.
Nanokuthi Nkosi likwazi ukwenza umsebenzi walo ngamandla amakhulu okushintsha izingqondo nezinhliziyo zethu.
Through your name, our Lord Jesus, we ask it.
Ngenxa yegama lakho Nkosi Jesu siyacela lokhu.
Amen.
Amen.
Esther chapter 3, from the first verse.
Incwadi kaEsther isahluko sesithathu, soqala ukufunda laphana ke evesini lokuqala.
After these things, King Ahasuerus promoted Haman the Agagite, the son of Hammedata, and advanced him and set his throne above all the officials who were with him.
Esther 3, verse 1. Emva kwalezo zinto, inkosi u-Ashvaroshi yamemeza mkhulu uHamani indodana kaHamedatha umgagi, yamphakamisa, yamisa isihlalo sakhe phezu kwazo zonke izikhulu ezazinayo.
And all the king's servants who were at the king's gate bowed down and paid homage to Haman, for the king had so commanded concerning him.
Zonke izinceku zenkosi ezazisesangweni lenkosi zakhothama zakhuleka kuHamani ngokuba inkosi iyale kanjalo ngaye.
But Mordecai did not bow down or pay homage.
Kepha uMordecai akakhothamanga kakhulekanga kuye.
Then the king's servants who were at the king's gate said to Mordecai, "Why do you transgress the king's command?"
Zasezithi izinceku zenkosi ezazisesangweni lenkosi kuMordecai, "Weqeleni isiyalezo senkosi na?"
And when they spoke to him day after day, he would not listen to them. They told Haman in order to see whether Mordecai's words would stand, for he had told them that he was a Jew.
Kwathi zikhuluma kuye imihla ngemihla engazilaleli, zamtshela uHamani ukuthi zibone ukuthi amazwi kaMordekhayi ayokuma yini ngokuba wayezitshelile ukuthi ungumJuda.
And when Haman saw that Mordecai did not bow down or pay homage to him, Haman was filled with fury.
Lapho uHamani ebona ukuthi uMordecai akakhothamanga kuye, kakhulekanga kuye, uHamani wagcwala ulaka.
But he disdained to lay hands on Mordecai alone. So, as they had made known to him the people of Mordecai, Haman sought to destroy all the Jews, the people of Mordecai, throughout the whole kingdom of Ahasuerus.
Kwakudelelekile emehlweni akhe ukubeka izandla kuMordecai yedwa ngokuba zasezimtshelile babesebemtshelile abantu bakaMordecai ngalokho. UHamani wafuna ukubulala bonke abaJuda ababesembusweni wonke kaHashiveroshi, isizwe sikaMordecai.
Haman sought to destroy all the Jews.
UHamani wayefuna ukuthi ababulale bonke abaJuda.
I don't know whether you are aware that someone is seeking to destroy what Christ has imparted and what Christ has given, what Christ has entrusted to you.
Angazi noma uyaqonda yini wena lokho ukuthi kukhona umuntu ohlezi laphana ofuna ukuthi akuqede akubhubhise lokho uKristu akubeke kuwena.
Are you aware of that?
Ngabe uyaqonda yini lokho na?
Maybe the preachers that preach in the pulpits are aware of that we do have a Haman who is out to destroy God's people.
Mhlambe abashumayela bakhona laba bamelapha epulpiti baqonda bona ukuthi kukhona uHamani okhona laphana oqonde ukuthi abhubhise aqede lokho okubekiwe kubantwana bakaNkulunkulu.
And maybe you have labeled them as raving, and maybe raving mad.
Mhlambe wena usubathathe njengabantu laba abeqisayo nabantu angathi beqisa njengabantu abangaphilile.
Do you realize that there is an enemy? Every day of your life you have an enemy to contend with.
Ngabe uyaqonda yini lokho mhlobo wami ukuthi unesitha wena esihleli sikhona usuku nosuku esifuna ukuqeda ngempilo yakho esifuna ukuthi sibhubhise impilo yakho na?
We have just celebrated the victory of Christ on the cross. And disarming the enemy and triumphing over all his tactics, his wiles, Satan's devices.
Sisanda nje kupha izinsuku la sikhumbula khona ukunqoba kwenkosi uJesu ikwazi ukuthi ife siphambanweni bese imthathela zonke izikhali zakhe uSathane iqeda onke amaqhinga namacebo uSathane befuna ukuthi asinqobe ngawo uJesu Christ wakwazi ukuthi alwe naye amnqobe athathe zonke izikhali zakhe.
The enemy can be at work in your own feelings, in your own body.
Isitha lesi singakwazi ukubasebenze kuwe mhlambe emzimbeni wakho nasemizweni yakho onayo kusebenze sona isitha.
To whom do you submit? To whom do you bow?
Wena ngabe ukhothamela bani uzehlisa kubani na?
And Christ has given us all the weapons and we are being equipped Sunday after Sunday, how we can triumph victoriously over sin, over Satan's evil influence.
Kodwa uNkulunkulu uKristu usinikezile izikhali uyasihlomisa isonto nesonto usinikeza izikhali esikwazi basilwe ngazo noSathane esikwazi basimnqobe ngazo uSathane nazo zonke izinto uSathane azilethayo lezi zikhali ziyakwazi ukusilekelela silwe leyompi ebhekene nathi.
To whom do you surrender yourself?
Wena ngabe uzinikela kubani na? Kubani lo ozinikela kuye na?
Are you a true Jew?
Ngabe ungumJuda waqobo wena na?
Born of Christ, born of the heavenly nature.
Uzelwe ngokwaphezulu, uzelwe nguKristu ngokwasezulwini.
There's a word which we all know, but just to remind ourselves. In 2 Peter chapter 1.
Kukhona izwi engicabanga ukuthi mhlambe siyalazi kodwa mhlambe kuhle sizikhumbuze nje ke silibheke encwadini ka Petro isa Petro wesibili isahluko sokuqala.
Verse 3. His divine power has granted us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us to his own glory and excellence, by which he has granted to us his precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire.
Incwadi yokuqala kaPetro incwadi yesibili kaPetro sahloko sokuqala ivesi lesithathu njengokuba amandla akhe okuNkulunkulu esinike konke okuqondene nokuphila nokumesaba uNkulunkulu ngokumazi yena wasibiza ngenkazimulo nobuhle bakhe esiphiwe ngakho isithembiso eziyigugu nezikhulukazi ukuze ngazo sibe ngabahlanganyeli nesimo sobuNkulunkulu sibalekele ukubhubha okusezweni ngezinkanuko.
Here we find, we read of Queen, or we haven't read, but this book is named after a queen, Queen Esther.
La kule ncwadi esifundile noma singekafiki la kukhulunywa khona ngqo ukuthi ngempela kwakungubani lo kodwa sizwa lapha ngendlovukazi igama layo uEsther uEsteri.
Mordecai was her uncle but took the place of her father.
UMordecai lona sike safunda ngaye lapha kwakungubaba wakhe omncane owayethathe indawo yokuthi abe ngubaba wakhe weqiniso.
She was a girl that grew up under his hand.
Lo uEsther yena wakhula engaphansi kwesandla sakhe uMordecai.
But there was something born in her by submitting to the hands of her uncle Mordecai.
Kodwa ngandle lathile kwabakhona okuzalekayo enhlizweni yakhe yokuba akwazi ukuzehlisa akwazi ukuthi athobe phambi kwesandla sakhe uMordecai.
There was a beauty. There were secrets within her life, cherished values that were born, that were nourished.
Kwakukhona le mfihlakalo eyikhona enhlizweni yakhe naleli gugu leli elalikhona enhlizweni yakhe kwakudinga ukuthi lakhiwe kube sengathi liyaniselwa likwazi ukuba likwazi ukukhula kahle.
And without the uncle's doing, through, what shall we say, through coincidence, shall we say, through fate, she was called out of the nation. In exile, she was called and chosen to be the queen.
Ngenxa yokuthi nangu ubaba wakhe omncane uMordecai wayekhona asazi kanjani noma kwaziqondanela nje kodwa kwenzeka ukuthi bese uEsther lona akwazi ukuthathwa esizweni leso asiwe lapho babethunjelwe khona ekugcineni agcine seyindlovukazi yalesi sizwe lesi.
And the uncle Mordecai could have stepped back and said, I've done enough, I've completed it, I've made it, and gone into recession, and gone into hibernation because of him being a Jew, because of his life being at stake. But he chose to sit at the king's gate.
Lo malume lona noma lo babo mncane wakwazi ukuthi akuthathe lo msebenzi ube ngowakhe ngoba wayengakwazi ukuthi athi sengikwenzile konke ungangamandla ami angiqashe nami manje ngoba ngingumJuda ngizohlaselwa angingaziveza obala kodwa wakhetha ukuthi atholakale sesangweni lenkosi lapho wayehleli khona.
He who has called us to his own glory and excellence.
Yena owasibizela enkazimulweni yakhe nasebuqothweni bakhe.
Child, and maybe grown up, do you see that Christ is calling you and has called you? It's not just pure fate that you are sitting here today.
Wena mntwana noma umuntu omdala okhona lapha ngabe uyaqonda yena ukuthi uChrist ukubizile ukuthi akubizele kulelo zinga lelo akutho akufuna kulona ukuba ube khona nje namhlanje kuseni kungenxa ukuthi uChrist ukubizile na.
He's called you to his own glory. Your life must be glorious. Your life must be filled with excellence.
Ukubizela enkazimulweni yakhe ephakemeyo impilo yakho kumele ukuthi igcwaliswe ileyo nkazimulo yakhe nalokho kulunga kwakhe uNkulunkulu.
There where you are in your family, can I maybe start there?
Lapho uzithola khona usemndenini wakho, mhlamba ngiqale khona emndenini ekhaya.
Maybe you resent your uncle.
Mhlambe wena uyamelana no baba bakho bancane noma nomelume wakho.
You want to live your own life.
Ufuna ukuziphilela eyakho impilo ethandwa nguwe.
You seeking your own ambitions.
Ufuna ukulandela inqondo yakho nendlela yakho ufuna ukuyikhetha.
Your ideals.
Amacebo akho nokucabanga kwakho.
You say from young as a child I only dreamt of becoming. Put in your word what you are dreaming of.
Ufuna wena ukuthi ulandele leyo nto eyiphupho lakho othi ngisemncane vele ngifuna ukuthi ngigcine sengifinyelele endaweni ethile. Ungakufaka ke wena lokho okucabangayo kuyiphupho lakho ukufaka ukuthi ucabangani.
You are not in your born into the family just because of mere chance and fate.
Awuzalelwanga kulowo mndeni ngenxa mhlambe yephutha nje noma kuzenzekele ukuthi ube kulowo mndeni okuwona.
You are not in the church because of your choice or your parents' choice.
Awukho kulelo bandla lelo ozithola kulo ngenxa mhlambe ukuthi abazali bakho bafune ukuthi kube njalo noma mhlambe kwenzeke ngephutha ukuthi uzithole kulolo bandla.
If it's possible, I could shout this out to everyone who has set his foot here. And wherever you are, whether you are in London, whether you are in Chicago, or whether you are in Italy, or whether you are in Korea or in Japan.
Kwangathi ngakufaka lokho ezinhlizweni zabo bonke abantu abakhona lapha endlini nabangekho okungenzeka ukuthi balalele la bekhona eChicago, eLondon, eKorea, yonke indawo naseNtaliyana lapho nilalele khona ngikufake ezingqondweni zenu lokhu.
You have a guilt before God to answer to his call.
Unecala phambi kaNkulunkulu lokuthi uzithole uba uphendule phambi kwakhe uNkulunkulu ngolunye usuku.
You are guilty for having forsaken the one who bought you with his precious blood.
Uyoba necala wena ukuthi ulahle udelele lo owakuthenga ngegazi lakhe elibalekileyo.
You leave your father a widower, you leave your mother a widow, and you care nothing. Nothing. For the command, honor father and mother that it may go well with you.
Wena odelela ubaba wakho nomama wakho ubashiye beze benjalo behlupheka ube ukhona wena oyingane yabo awulaleli umthetho kaNkuluNkulu othi hlonipha ubaba wakho nomama wakho uyawudelela lo mthetho.
You maybe don't know the tears that he or she cries or that your parents have cried. And one day, it will be your bitterness. It will be to your bitterness and travail of your soul. If you seek the way of return, if you want to come back, as the prodigal son came back, make sure that you know it will be a bitter price to pay.
Mhlamba uzazi izinyembezi abazikhalayo abazali bakho njengoba ungekho nje ubashile bakhala imini nobusuku bekhalela wena ukuthi wahamba wabashiya kodwa wazi ukuthi kuyoba njani mawusuhlabekile usufuna ukubuya ubuyele ekhaya iyoba nzima kangakanani indlela yakho nokuthi uxolise kubona njengendodana olahleka ibuyela ekhaya akubanga lula nakuwe futhi ngeke kube lula ukuthi ukwenze lokho uqonde namhlanje ukuthi iyoba nzima indlela.
It's easy to, for you to make a choice.
Kulula ukuthi njengamanje uvele usinqumele nje isinqumo othanda ukusinquma.
But the result of your choosing maybe won't be according to your choice.
Kodwa mhlamba imphumela yalokho okukhetha kwakho okukhetha manje kuyoba buhlungu ngeke kube njengokuthanda kwakho wena ukuthi ubufuna ukuthi izinto zime kanjani.
Children, do you hear what we are proclaiming?
Bantwana ngabe niyakuzwa yini lokho esikushumayelayo nesikushoyo na?
Be warned while you can still hear.
Thola isixwayiso xwayiseka usenalo ithuba lokuthi ulalele uzwe.
Don't weep later. Weep now. Say, God, change me into a real Jew.
Ungakhali emva kwesikhathi usuzisola kodwa khala manje usenalo ithuba uthi inkosi ngiguqule ungenze ngibe umjuda waqobo.
What has infected you? What cancer has eaten at your soul that you have got such courage to make the choices that you are determined to make?
Yini esingene kuwe na umdlavuza muno osungenile kuwe enqondweni wakho nasekhetheni kwakho lokho kwenza ukuthi manje uzithole usukhetha lezo zinqumo lezo ozikhethileyo eziyokuletha ebhujisweni na.
It must be something of the caliber of what entered into Judas Iscariot.
Mhlambe kungaba yinto esingayifanisa nalobo bubi obangena enhliziyweni kaJudas Iscariot.
That he started taking offense at the disciples of Jesus.
Ukuthi wagcina esenalokho kubumuncu nokumelana okwakungene kuye njengomfundi kaJesu.
Taking offense at sinners.
Akwazi ukuthi afake leyo nto leyo engafanele enhlizweni yakhe ekufanele ngabe itholakala ebantwini abayizoni.
Sinners coming to Christ and taking offense at their pouring of perfume on the Lord's feet.
Bese elinyazwa ukubona izoni abantu abeza kuJesu Kristu abanye beza bezothela amafutha ezinyaweni zenkosi uJesu.
And thinking that they can advise Jesus what he should do.
Abafundi bakaJesu bazibona sibengakwazi ukuthi bamtshele uJesu ukuthi yini ekufanele ayenze, yini engafanele ayenze.
You are growing up in families that daily demonstrate to you how you should live. They daily reprimand you, daily tell you, not like that. This is the right way.
Nina nikhulele emindenini enqondisayo, entshelayo, enlulekayo, enfakayo endleleni ukuthi lokhu akungenziwa, lokhu kulungile, lokhu akulungile. Akunjalo na, iqinise ukuthi imindeni yenu iyakwazi ukuniluleka ngendlela efaneleyo.
Haven't you heard the call of Christ that has changed your ideals, your ambitions?
Ngabe wena ukaluzwa yini ubizo nezwi likaNkulunkulu likhuluma nawe na elikwazi ukuguqula lishintshe ingqondo yakho ocabanga ngayo nendlela ofuna ukwenza ngayo na?
Don't you like to be exalted by Jesus through his glories, through his excellence?
Wena uthanda yini ukuthi uphakanyiswe wenziwe mkhulu yiyo inkosi uJesu Kristu ngokulunga kwakhe nobuhle bakhe na?
You have seen it. You are a witness of things of your very existence, that it is by people surrendering their lives to Christ that they have all the benefits as children, that you have as benefits. It's because of Jesus, not because of what your parents have achieved or your grandparents have achieved. It's because of Jesus that you are what you are. Whether you're a 4-year-old, an 8-year-old, a 13-year-old, or an 18-year-old.
Mhlawumbe usukubonile nawe phambi kwamehlo akho kwenzeka usuku nosuku ngaba ngufakazi nawe ukuthi uJesu Kristu baphakamisile abanye abantu wabenza utho abantu ababengelutho kodwa namhlanje yababona ukuthi uNkulunkulu basiza kanjani akuzange kwenzeke ngenxa yokuthi abazali bakho babe nje benje kodwa kungenxa kaKristu abamlandelayo wasekuvela lezo zinto abazenzayo namhlanje.
Just count your blessings and see whether I'm telling lies or whether it is the truth.
Nawe nje ubale izibusiso zakho uNkulunkulu asekunikeze zona, ubone ukuthi lokho engikushoyo kungamanga noma kuyiqiniso na.
Go to your parents and say, Dad, Mom, what are all the benefits that we are enjoying because of Jesus?
Ungaya kubazali bakho ubabuze ukuthi mama baba ake ningitshele ukuthi yiziphi izinto nezibusiso ezinhle esizitholileyo ngenxa yokulandela uJesu Kristu na.
And to make it very practical, take a piece of paper and write it down. And you can maybe one day come and tell me and say, Detlef, we found so many reasons.
Mhlawumbe ukwenzela nje kube lula kuwe ungathatha iphepha ngesikhathi ukukhuluma nabo ubabuza ubhale phansi zonke izinto abakutshela zona ezizibusiso ezinhle bese ngelinye ilanga ungabuya kimi uzothi baba uDetlef ngizokutshela namhlanje ukuthi nazi izinto uNkulunkulu asibusise ngazo bese ubone ukuthi zingakanani.
Not reasons, but let's call them blessings.
Kungaba izinto ezinjalo kodwa izibusiso uNkulunkulu akunikeza zona.
Now Uncle Mordecai set at the king's gate.
Nangu ubaba uMordecai simthola ehlezi esangweni lenkosi.
And here we see the heart of this uncle.
La sesithola khona lenhliziyo yalobaba ukuthi yayinjani.
His daughter was queen.
Indodakazi yakhe isindlovukazi manje inkosikazi wenkosi.
And he wanted to be in contact with her. He wanted, his heart was still communicating, what can I say, was longing for her, seeking her best, seeking God's best for her in that position.
Inhliziyo kababa uMordekhayi yayihleli njalo ihlala ifuna ukuxhumana naye uEsteri indlovukazi efuna njalo ukumfisela okuhle efuna njalo ukuthi amenzele izinto ezinhle emfisela izibusiso nezinto ezinhle noma eseyindlovukazi.
In this book, God is demonstrating his loving care towards his people.
Kule ncwadi sibona uNkulunkulu enentshisekelo nothando alufisayo kubantu bakhe nokubanakekela ngesikhathi sonke.
Do you see Christ's loving care for you?
Ngabe wena uyambona uKristu lapha ekunakekela enothando ngawe na?
Maybe you say, I just experience hardship. I don't experience any love.
Alukho nothando nokuncane nje okuthando engikubonayo la.
I don't get the care. I don't experience God demonstrating his loving care towards me.
Mina angiboni thando la akukho nokuncane nje uNkulunkulu engibona engenzela khona nokunginakekela kwakhe kule ndaba.
To whom do you want to belong? Don't you want to be a Jew?
Wena ufuna ukuba ngumJuda oqobo na?
I use the Jew because of what we have read.
Ngisebenzisa leso sibonelo sokuba umJuda ngenxa yalokho esifundile lapha.
God's chosen people. He chose them for unto himself to exhibit, demonstrate his care, to be a father to them, that they be his sons and daughters.
Abantu bakaNkulunkulu, isizwe sikaNkulunkulu asikhethayo ukuze abonakalise uthando lwakhe kubo lababantu nokubanakekela abantu bakhe uNkulunkulu uyasibonakalisela la.
And this uncle was ready every day at the king's gate, waiting to give support, waiting to give the right advice.
Nangu lo baba uMordekhayi simthola ethembekile ngokuhlala esangweni lenkosi elinde khona ukuthi anikeze izeluleko ezinhle elinde khona ukuthi asekele akhase ngezindlela zonke angakhasa ngazo.
But remember, there is a Haman who is close by and maybe who's passing by every day and he is filled with fury. If you have accepted Christ's call,
kodwa khumbula ungakhohlwa ilokhu ukuthi ukhona uHaman ohleli njalo ehamba-hamba futhi useduze ngaso sonke isikhathi ohlele egcwele intukuthelo egcwele ulaka futhi ufuna ukuthi akudicilele phansi.
Do you bow your knee to this furious Haman?
Ngabe mhlambe wena uzokhothama ngamadolo phambi kwalo Hamani ogcwele ulaka nonyana.
He exercises his jurisdiction and maybe his position over you and who commands you to bow under his superiority.
Uzozama ukushaya imithetho yakhe nemdiyo yakhe akubiyele ukuthi ungakweqi lokhu ungakwenzi lokhu bese qinisa futhi nebhawodi nesandla sakhe phezu kwakho ukuze akwenze uzwele unecala ngenxa yokuthi efuna ukuthi wenze lento ayifunayo.
He is seeking to destroy you with all God's people.
Ufuna ukuthi akubhubhise wena kanye nabo bonke abantwana bakaNkulunkulu.
Do you choose to be a dropout? Do you choose to be a coward? That is a true sellout.
Ngabe wena uzokhetha ukuthi kube ngumuntu ophela amandla endleleni ongaqhubekeli phambili. Ngabe uzokhetha yini wena ukuthi unikele ngaye uJesu Kristu na? Yilokho ke esikubiza ngokuthi umuntu uvele wanikela nje ngoJesu Kristu wamyeka kanjalo.
You were called to his glory. To his excellence.
Wena owabizelwa kuleyo nkazimulo yakhe uNkulunkulu nasekuthembekeni kwakhe na.
So we thank God for Mordecai.
Yingakho simbonga uNkulunkulu ngoMordecai.
And these he may be. Christ is our greatest Mordecai.
Ngabe ngeke simthatheni uMordekhayi lo simfanekise noKristu inkosi yethu onguMordekhayi omkhulu na.
Who was not willing to bow to this Haman who was filled with fury.
Ongazange avume ukuthi azehlisa khothame phambi kwalo Hamani.
All the servants of the king, they bowed. It was the done thing. It was the law. Bow if Haman passes by.
Zonke izinceku zenkosi zakhothama ngamadolo azo phambi kwakhe uHamani edlula lapho. Kwakuyinto enziwayo, into ejwayelekile ukuthi bonke abantu bazokhothama phambi kwakhe mayidlula.
We were called to this glory, to this excellence, that we do not bow.
Nathi sibizelwe kule nkazimulo kule liqophelo eliphezulu lempilo ukuthi singakhothami ezintweni ezingafanele.
And you make that choice. Nobody can make it for you. You alone, as a child, as a teenager, as a married woman, as a husband, you alone can make that choice not to bow.
Futhi ke nguwe ufanele ukuthi wenze leso sinqumo uqobo lwakho akekho omunye umuntu ozokunqumela noma ozokukhethela leso sinqumo noma ngabe uyingane noma ngabe unkosikazi oshadile ubaba wekhaya noma ngabe ungubani nguwe kudinga ukuthi wenze leso sinqumo ukuthi ngeke ngikhothame kulendoda le.
And if you child are willing to bow, once you bend the knee, you are allowing Haman an opening. You are the weakness that Satan can destroy the glory and the excellence, whether it be in your life, whether it be in your family life, whether it be at school, whether it be at college, whether it be at your work.
Uma ke uvuma ukuthi ugobe ukhothame phambi kwakhe uHamani phambi kwayo lendoda le noma ngabe ngumntwana omncane noma ngabe usafunda isikole noma ngabe ukuphi nendawo uvula amasango manje ukuthi uSathane angene kuwe bese qeda leyo nkazimulo nalelo qophelo lempilo ephakemeyo uNkulunkulu akubizele yona kuwe odedela ukuthi kungene lezo zinto ezingalungile.
May I call upon the firstborns. You have got a special place as the firstborn.
Futhi ke wena njengezibulo lokuqala ozelwe uNkulunkulu nguwe onelungelo lokuqala ukuba ukhethe impilo ekuyiyona yona njengezibulo.
If you fail, and if you are the weak one, don't be surprised if your siblings follow your example.
Uma uhluleka wena ukuthi ukwenze lokho njengezibulo njengomuntu omdala njengomuntu okhethileyo ungamangali mawubona inzalo yakho noma mhlamba abantwana bakho noma abaza emva kwakho sebeduka sebelandela wena.
Don't feel pity for yourself due to circumstances. You point at other people, you blame them for your pitiful state. Where do you come from? Where has your glory gone to? Where has your excellence gone? As a child you were excellent. Remember, or ask your father and your mother to remind you of your excellence as a small child. Where did you lose it? Why did you allow Haman to come and he sought Haman? Didn't just want to revenge himself on Mordecai. He says, no, I'm not satisfied with one. I want the lot.
Ungazidabukeli bese ubona sengathi wena ulahliwe ulahlwe icala uwe wedwa osenkingeni kanti nguwe ozifaka enkingeni ngesikhathi ukhetha leyo mpilo engalungile wakwazi ukuthi wenze leyo nto mase kulandela manje inzalo yakho noma abakulandelayo nabo sebenza lezo zinto ezingalungile khumbula ukuthi wena wenzani ungabuza nakwabadala bangaphambi kwakho ukuthi kwahamba kanjani empilweni yakho ngoba nguwe owadedela uHamani ukuthi adukise impilo yakho. UHamani lapha uthi angifuni nje ukudukisa nokugubhisa oyedwa. Ngifuna abajuda bonke ngibabulale. UHamani ufuna ukugubhisa impilo yakho yonke.
Listen to the testimonies of these men daily that come out of the grasp of Haman, who has partially and nearly totally destroyed their lives. And Christ, the one on the cross, has saved them from all misery, darkness, evil powers, fears and discouragements. And they attribute all their beings to Jesus and his saving blood.
Awulalele nje ubufakazi babantu abasizakalayo, abantu abasebe banjwe uyu hamani lona, bakwazi ukuthi ke babanjwe yiso lesisitha, kodwa ngomusa kaNkuluNkulu ngoKristu wafa esiphambanweni, bakwazi ukusizakala baphuma kulobo bubi bezono zabo. Namhlanje mabefakaza besho ukuthi basizakala kanjani, awukhumbuli wena na? Awufuni wena ukuthi ube njengalabo bantu sizakale nawe uphume kuleyo nto ekubambileyo na?
Have you laid off all your offense that you took towards the disciples, towards your brothers and sisters, who were once your brothers and sisters, but today maybe they are your enemies? Have you laid off that offense? Without that, maybe you will stay in the grasp of the evil one, and you won't shine and be glorious and excellent, portraying Christ's glory and excellence.
When ngabusuhlukene nini naleyo nhliziyo embi, inhliziyo emunqu, inhliziyo yamagqubu nokusola, mhlambe abantu ababe sondelene nawe ngesikhathi esingaphambili bengamfwenu nodadewenu beseduze kwakho enhliziyweni yakho, mhlambe namhlanje usunakho lokho kugxeka lokho, kodwa usukwazile ukuthi uphenduke kukho. Mhlambe uhleli nakho uSathane usakubambile ngesandla sakhe ngenxa ukuthi wena ufuna ukuphuma kulezo zinto lezo usizakale ngokweqiniso.
Maybe you remember one day when you were testifying, when you told other people the right way and told about the saving grace of Jesus. Has he lost his power in your life?
Mhlawumbe uyakhumbula nawe ngolunye usuku unikeza ubufakazi bakho utshela abantu ngoKristu ufakaza ukuthi uJesu kusize kanjani empilweni yakho. Mhlawumbe namhlanje singabuza umbuzo ukuthi kunjani na? Ngabe uselahlekelwe yilawo mandla uJesu okusindisa empilweni yakho, awasekho lawo mandla na?
You were called to his glory, to and excellence.
Nabizelwa enkazimulweni yakhe nasebungcweleni nasekulungeni kwakhe uNkulunkulu.
Yesterday we were at a funeral.
Izolo kade semngcwabeni.
Of a mother, of a granny.
Lo mngcwabo bekumngcwabo womama no osingathi ugogo futhi.
And the daughter could testify of the glory and the excellence that Jesus brings into a life.
Ndodakazi yala ekhaya isisukumi fakaza ngenkazimulo nangobungcwele nangobulunga kaNkuluNkulu okwazi ukuthi akulethe empilweni yomuntu.
Saying my mother was helped through Jesus. She made peace. She came to the mission. And when she went home, she went to the neighbors, to the relatives, one home after the next, and said, you know, people talk well of me, but you remember these incidents. You remember when the cows and the cattle came into the mealie field. Forgive me for the way in which I reacted.
Ndodakazi yafakaza ithi umama wayesethole ukuthula enhlizweni yakhe, wasizakala, wafika emishini kwasiza abantu, walungisa indaba yakhe. mayesebuyele ekhaya waqonda komakhelwane ezihlotsheni zakhe eyolungisa indaba yakhe noNkulunkulu ebatshela abantu ukuthi bengibukeka ngingumuntu olungile ngaphandle benazi ukuthi ngilungile nina kodwa niyakhumbula ngalolo suku kungena izinkomo ensimini yami ngendlela enganiphendula ngayo ngaxabana ngayo nani ngimthethisa ngiyacela ningixolele zonke izinto wazilungisa ugogo.
And this daughter who is in the Lord's work, she maybe stayed 80 kilometers from home, and she would get a phone call, and it was her mom, would say, "My daughter, when are you coming home?"
Indodakazi le ebifakaza ngomama wayo isila ekhaya emsebenzini wenkosi kungamakhilomitha amaningi kusuka la buya ekhaya kodwa ithi njalo ugogo belokho esha ucingo ethi mntanami uzofika nini lapha ekhaya usivakashele na.
And then she knew, my mother has got a burden on her heart. I've got to go to her and we need to pray together.
Le ndodakazi njalo mayizwa lolucingo iqonde kahle ukuthi kusho ukuthi umama unenkinga ukhona into afuna ukuthi ayikhulume mhlawumbe unomthwalo wadinga ukuthi awethule bese yenza ngesiqiniseko ukuba iye khona ekhaya bakwazi ukuthandaza nomama.
And when she got there, she said, "You know, the Lord has reminded me of something, and I want to confess this."
Umifiki indodakazi nangempela ugogo athi uyazi ukhona into uNkulunkulu asengikhumbuze yona ayikhomba enhlizweni yami ngicela ungithandazise.
And she said she had a wonderful relationship where they could pray together for God's forgiveness.
Uthi bekuba isikhathi esihle esisimanga mabehlangana bethandaza ndawonye becela intethelelo kuNkulunkulu.
And then one day, she told one of the younger ones, "If I am about to die, then sing this song."
And
so the time came, she was ill, sick, she couldn't speak anymore. And then the daughter started singing this song, but didn't have the hymn book there, and so she didn't sing the verses as they were in the song book.
Kuthiwa-ke ngolunye usuku uma esegula ugogo kakhulu engasakwazi ukukhuluma engasakwazi ukwenza lutho bahlangana indodakazi le yayisiqala-ke leli culo leli ugogo abelithanda kodwa nokho ubengenayo icilongo levangeli noma incwadi labezocula khona engawalandelanisi kahle amavesi ngendlela ekufaneleyo.
And then suddenly they saw the hand coming up and saying, "Aibo, that's not, no. Sing correctly."
Kuthwa ngokuphazima kweso babona nje isandla sikagogo sesiphakama ethi ayibo ebona ukuthi baphambanisa amavesi ngaleso sikhathi base bekhumbula ukuthi kuhamba kanjani.
And so on her last they sang that song. While they were singing, they said, "Look." Suddenly a smile appeared on her face.
Uma sebelungiseke amavesi sebelicula ngendlela efaneleyo sebelandelanisa ukuthi lihamba kanjani lelo culo basebebona ukumamatheka ebusweni bakhe ugogo basebethi nyabona ugogo usiyakhombisa manje ukujabula ngendlela esicula ngayo.
And that in a few moments she passed from there.
Kodwa emzuzwini njengemngakhe kusuka lapho emamatheke kanjalo ugogo babona esedlulile emhlabeni esethule.
He has called us to his own glory and excellence.
Usibizele enkazimulweni yakhe nasebuqothweni bakhe.
Do you care for your mother?
Ngabe wena uyamnakekela umama wakho na?
You have been called to excellence, to glory.
Sibizelwe kulokho kulunga nasenkazimulweni.
Don't weep when your father dies or your mother dies. And you have a squele too. Your father reprimanded you and you had the guts to go your own way and were not able to bow the knee.
Ungakhali emva kwesikhathi uma esedlulile umama wakho noma ubaba wakho ukhale ngoba esedlulile kodwa wazi kahle ukuthi esaphila wayekwazi ukuthi akuqondise akutshele akululeke ungafuni ukulalela wena namhlanje unesikweletu sokuthi wazi wadlula ubaba wakho nomama wakho emhlabeni ungakwenzanga lokho ayitshela ukuthi ukwenze kodwa wadelela.
You bowed your knee to the wrong Haman.
Wena wakwazi ukuthi ukhothame ugobe amadolo akho wakhothamisele kulowo muntu ongalungile uHaman.
And you are not part of God's people anymore.
Mhlambe vela useyona ingxenye yabantwana bakaNkuluNkulu manje.
Haman is out to is filled with fury. And whether you say you are in God's work, whether you say you are in God's church, Haman is filled with fury.
Uhamani lo ugcwele ulaka nokufutheka ufuna ukugubhisa noma ngabe ungumntwana kaNkuluNkulu usebandleni lakhe noma usemsebenzini wakhe uNkuluNkulu yazi qonda lento ukuthi uHamani uphumele khona ukuthi azobhubhisa ngoba ugcwele inzondo nokufutheka phakathi kwakhe.
But God wants to demonstrate his loving care for his people.
Kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi abonakalise ukusinakekela kwakhe nokunakekela abantu abantwana bakhe ngaso sonke isikhathi.
Do you see his loving care? If you don't, then maybe come to me and maybe I will ask others that we try and make you aware of God's loving care.
Mhlamba ukuboni wena ukunakekela kwaNkuluNkulu akunakekela ngakho uma ungakuboni ungeza kimi mhlamba ngizocela nabanye bangilekelele sizame ukucacisela sikutshele ukunakekela kwaNkuluNkulu asinakekela ngakho usuku nosuku.
And even this morning, did you hear the songs? Did you hear the introduction? God demonstrating his loving care for his people.
Nanamhlanje ekuseni uzwile isingeniso senkonzo ngesikhathi kuvulwa inkonzo uzwile namaculo akade culwa uNkulunkulu sikhombisa usivezela ukusinakekela kwakhe ngaso sonke isikhathi.
Are you furious at it? You curse it.
Wena kwenzekani enhlizweni yakho na umuzwa ubona konke lokhu mhlambe uyakuthukuthelela nje kuyacasula yonke lento mhlambe ufuna nje ukuthi ukhiphe amazwi athile ukuqalekisa lento eyenzekayo.
You despise it.
Uyibukela phansi into eyenzekayo.
Crazy.
Uthi bahlanya labantu basangene.
How the devil can blind those who call themselves by the name of him who has called us to his glory and excellence.
Kuyamangalisa ukuthi uSathane ubaphuphuthekisa kanjani amehlo abantu abavale amehlo labo bantu labo ababiziweyo bebizelwe enkazimulweni kaNkuluNkulu kodwa bengayiboni.
If you cannot accept God demonstrating his loving care for you, then you are cursed.
Uma ungeke ukubone okuhle nothando uNkulunkulu aliveza kuwe akwembulela lona singathi ungumuntu oqalekisiweyo.
And may you suffer here on earth.
Wangathi ungahlupheka futhi usekhona lapha emhlabeni.
And even if your body needs to rot,
Noma mhlambe kudingakala ukuthi umzimba wakho ufike la ubuna khona.
But that your soul can be saved.
Kodwa okungenani umphefumulo wakho wona usizakale usindiswe.
But if you do not take care of this Haman, if you do not watch out, if you are willing to bow to him, then you'll have to suffer dearly. It will be a high, high price to pay.
Kodwa uma ungamqaphelisisi lo Hamane omubi kangaka, uma ungaqapheli ungagadi uHamane lo ombi kangaka enhlizweni yakho, uzokwazi ukuthi uvune ukhokhe inani elibi kakhulu, inani elesabekayo ngokuthi ungazange ulalele.
Don't you want to choose God demonstrating his love towards you, his people?
Wena ngabe awuthandi yini ukuthi ukhethe ukulandela uNkulunkulu, umbone futhi ebonisa uthando lwakhe nokukunakekela kwakhe, enakekela futhi nabantu bakhe uNkulunkulu na?
Come here to the service.
Fika enkonzweni.
With a desire.
Unaleso sifiso leso.
With an earnestness.
Lokho kulangazelela lokho.
Lord, reveal, demonstrate your loving care to me, to your people. I number myself amongst your people.
Uthi Nkosi, bonisa uthando lwakho nokunakekela kwakho, unakekela abantu bakho, nami futhi ngizibala phakathi kulokho, kuleso sicelo leso. Ngiyacela Nkosi ukuthi nami ngibalwe nabantu bakho.
Don't stay far away. Don't sit far away. That can also tell a story that you're just watching, you're just an onlooker. You're not determined that God demonstrates his care in his care that he has for you.
Ukuhlala kwakho nje le kude ungasondeli ungabi seduze kungasinikeza isithombe esidwele sokuthi ungumuntu ongenandaba nje, ungumuntu obukeleyo nje ukuthi kwenzekani, wisibukeli, awunakho lokho kushisekela nokuthi ubone ukuthi uNkulunkulu yini akwenzela yona nothando lwakhe uNkulunkulu.
Lest God have no pleasure at your life.
Kungenjalo kungenzeka ukuthi uNkulunkulu akajabule ngempilo yakho.
Shall we pray?
Asithandaze.
Lord Jesus, you have called many.
Nkosi Jesu, baningi obabizileyo.
But maybe few are chosen amongst the many that are called.
Kodwa mhlambe bayingcosane abakhethiweyo kulabo ababiziweyo.
You want to demonstrate your care for your people.
Wena uyafuna ukubonakalisa ukunakekela abantu bakho, bakhombisa uthando lwakho.
You have called us to your own glory and excellence.
Usibuzile uNkulunkulu, wasibizela inkazimulweni yakho nasekulungeni kwakho.
May we understand this language.
Kwangathi ungasiza Nkosi siliqonde lo limo olukhulumayo.
That we may not be like beasts of the field and birds of the air who have no care, but that we know that our soul is, you have called us, you have chosen many.
Usize inkosi singafani nezilwane zasendle izinyoni nezinye izilwane zasendle ezingenandaba ezingazi zona ukuthi kuhamba kanjani kodwa usize uNkulunkulu siliqonde uthando lwakho nanokuthi usinakekela kanjani nakho inkosi ukuthi ubabizile abaningi phakathi kwethu.
Save us from the ravenous wolf who is in fury seeking to devour that Satan who goes around like a roaring lion, seeking whom he can devour.
Sisize uNkulunkulu silekelele sikwazi ukuphepha kuleyo mpisi lewe hamba hambayo efuna ukuthi ibhubhise icekele phansi abaningi phakathi kwethu ehamba hamba uNkulunkulu njengebhube selibhodlayo lifuna ukuthi lidwengule libulale liqede abaningi phakathi kwethu.
And we see him all the more determined in the time in which you are demonstrating your love to your people.
Siyambona futhi uSathane ngaso sonke isikhathi ezama ukusondela ezama ukuthi asebenze ngamandla amakhulu ikakhulukazi lapho wena usebenza khona nawe ufuna ukuthi ubonise uthando lwakho phezulu kwabantu bakho.
But we once again thank you that you in your love gave your life, you were willing to die the cross of Golgotha to become a curse that we can receive blessing.
Kodwa kanye futhi inkosi siyakubonga inkosi Jesu ukuthi weza wazofa esiphambanweni eGolgotha ufela thina ukuze thina sikwazi ukuba ke sisizakale singangeni ebubini uNkulunkulu nasekulahlweni.
May we see your saving grace anew, afresh, available, that you set before our very eyes.
Kwangathi kanye futhi inkosi singabona uthando lwakho namandla akho amakhulu ebonakaliswa phezu kwezimpilo zethu kuso lesi sikhathi.
Save us from sin.
Sisize uNkulunkulu usindise usophule esonweni.
Save us from the fury of Satan.
Sisize uNkulunkulu usophule futhi usilekelele usivikele nakulolo laka lolo olukhonjiswa nguSathane.
Give us a determination to accept this call to your glory and excellence.
Usinikeza amandla uNkulunkulu basilumukele lolo bizo lwakho sibe namandla ukumukela lokho kubizwa kwakho uNkulunkulu okuqondene nenkazimulo namandla akho aphezulu aphakemeyo.
We praise you, thank you for your wonderful work of saving to the uttermost.
Siyakubonga kakhulu Nkosi ngamandla akho aphakemeyo akwazi ukuthi asindise umuntu ukuze kube sekugcineni.
And we want to be part of that, Lord, and may we not lose out on anything that you have in store for us.
Nkulunkulu isifiso sethu kuba singalahlekelo naye okodwa Nkosi osibekele khona usigcinele khona.
We ask this in the name of our Lord Jesus.
Siyacela konke lokho egameni lenkosu Jesu.
Amen.
Amen.